Otomia jana silima janu masetu anu mama Yeni makosa nae Toni mijanu madude silinae Otomine mkwasa mamu wana mbotedeja Ande kose anando Otomine suwa kwansa Wodi mesene poko ni mamine akwasa Otomine kucheni nesia tutmesia Otomia na kwansa Otomine kusine anu kismesua Odomini kusia na kwa penswa Odomini kwa sini na andawale Odomia sina sini vini zisuwelete Odomia na kwa penswa Odomia ubina kwanza Odomia na werete Jesus is merely a God is real. Stop. Cinema Jason.